Ich, MDUG, Skanderman. Yeah, leffen Sie mal fit, ich. So bitte in love. Yeah, 2024. Ay, Sturri, MDUG. Voilà, wo ihn gesehen, okay, da wo ihn auf. Sure, one day, kurna dimanu moana, wakus fisu. Na dila na chiri mwana wa kurbuningo kabona ranza tukura drama langa vimanzilu wa ranza na mwana mwana jela za kita mwaladiku kabarbuningo sfiso wabanga mlabishu wabangzond waku mwana ngo tako nene plus kabu waloi orisonga ratza kama ngula rikobonga tatsol buningo ashwon kushtangikela kukavon waye minkhetela leswi mi lavaku swona vahlambi mavoko hokeri voningo kaya va n'wi tshikini va ku u tsandzeni va nga n'wi bekeli no va n'wi lan'wini ri voni u nga nga tini u sa tshama na xilondza mbilwini swi nga 15 swi n'wi vangeli na heart disease ku tshama kha hleketa a ondza sala hloko kaya va n'wi hleketelela ku sufa na kha vabya kasi vo va n'wi tshikelela munhu ni n'wi tshinya swinele
kuwaeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tekisangi
batswari va tomba va love va hambana
vona maala va fosta ku rhandzana
a rhandza nsati ya tlhela a tshembeka mara
u fambile sisu
tlhela a rhandza a tlhela a tshembeka mara
u fambile sisu
a swi yelangi mihlote
leswi swi yele hi rifo
na thuveka na xitori ri vone ngoka ya vamhlongolina ya bloma vukatini mbilu na moya ka swifiso rhandzini no wa jaha tsakini na ku lungwanisa ku bela mbilwini na kumbe freedom swa kala ku pfuka na n'wasati ndlwini khala rindzini mbuyangwani swa mudukanga swi tiva bloma ri one xitandzini thyama ebodini ole dwayespa na mapurasini sweswo hi vukhale a ri na malembe ma makume mbirhi loyi 1-1 a n'wi hindza ntsena hi malembe mambirhi tlhandla ka mbirhi vumsusunyana dyambu ri byihaleni ri vone ngo konta nga yimi swifiso vutshini tata mina ka sudyiwa yini swiso fike daa bebi nakona woodpin ri vone ngo hlamulini tata mina i shanet pin between wena femila ndivi ku ni nga wela kwi mara ka wena ni khetini se ni decidini ni concludini a nge se heta ku valavula xinkhoma xi ni tlhava deep
vatswari
va tomba va love va hambana
vona maala va fosta ku rhandzana
a rhandza nsati ya tlhela a tshembeka mara
u fambile sisu
tlhela a rhandza a tlhela a tshembeka mara
u fambile sisu
a swi yelangi mihlote
leswi swi yele hi rifo
ayeni dyambu rixini ri vone ngopfu ka luvini swifiso tindleve tindza hloka nga swi twini a nga khoma sinya wihi mhaka yi tshami ndleleni xikarhani vanhu sava swi twini a ku tele xitarateni vanhu nga kwile ntlangwini a ni ri kona ni swi vonini swifiso khomwini lava n'wi tseketsela va nga n'wi ngi va ku byelini moxini ku xuvini u le nghozini loko a ya tirhisa swi onhakini floko yi dalekile swifiso a valavala tikhoma hloka hleketa ku ya jela hloko yi hlangahlangana mihloti yi halaka rindzeni ka vhene mizala mhaka leyi ya vava swi nyika vusiwana swifiso a ku ya mina ni nga dlaya mino fe mahala yo tshama tridesa ri jela tiseta ku dlaya a ku swa fana ku nhono ni dlaya na ndzakatanga a teka tambu a ti fasa mzimba na moya swihambana so fast lahlana matilwini moya yi ta hlangana xo
a swi yelangi mihlote
leswi swi yele hi rifo
I know no vatswari mina mona I know no 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 vatswari mina mona mi luza n'wana wa n'wina
i mhaka ri rhandzuna
luza tombi ya n'wina
i makari ya nsukela
i no 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 no